Oh yeah. Na 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 na.
ZLouder.com.
First thing is I go cheat, I appreciate. Bali la vona ni pass, I want to say it. Second is things I cheat and forget. You stood by my side, no na regret. You unani konda pene benzo kana koni konda ko. You sunani type unani bidi fan. You used to love me pene nizi libe pondi. Pene nizi libe blanket yolo pedi. Pene si tu yanga inzi padi. You said never, never, never gonna leave you. Nese penjinga olo moto. Baja baja si benzo ni kong. Iwe wenze leche pambali. Tuna yezo ni tabatali. Chikone changa you deserve it.
Kulala nolo waka kushetia. Lile loba fudilaba kutumwe na mokula tusetia. Kula chifiache bala nifeki no kula tusontia. Tawali wansha noro pondi milu na isho. Tawali feni wewe fie vifine we back back up. Vifine wabe fitu wali napa kutampa. Tote kutimba kumbu nolo bati kupampa. Ni wewe fene shinga foya baku kusampa. You deserve love na makato link amnia. We unko la mchangi love same pia. Yotifa na babambi bate moru pia. Kulusa webo chonda kana
katia. You used to love me pene nizi libe pondi. Pene nizi libe blanket yolo pedi. Pene situ yanga inzi padi. You said never, never, never gonna leave you. Nese penjinga olo moto. Baja baja si benzo ni kong. Iwe wenze liche pambali. Tuna yezo ni tabatali. Chikone changa you deserve it.
ZLouder.com.